vile anakuwa safi. Jize kama kawaida, niko na sharp big. Top of the town.
Saki mwende mali na mi, mwako na baridi kali. Nakutaka, mwako ni hezia kali. Saki mwapendi.
Come on, baby. Shani teka mama, moyoni na lelama. Nishike tama, kuna po mina hema. Damu ina ganda, kuna po wena yule. Wani umesahau yule, ni mtoto wa shule. Nchana hula balu shori, simu itema buu. Na mega kiwa tema buu, my sister do. Anjita Mr. Handsome, Hassan Kalulu. Kla demu akimona, handsome na pata ham. Limtupa yule, kamega yule. Kaponda yule, weze kani leo. Danganye wewe, ni playboy na kufanya sex toy. Achana na enjo kubonge, ni mlada hoi huyo.
Saki wende mali nami, mwako na baridi kali. Nakutaka, mwako nile siya kali. Saki wapenzi. Nakupenda, saki wende mali nami, mwako na baridi kali. Nakutaka, mwako nile siya kali. Saki wapenzi.
Nakuhenza every day, si hakeye valentine. Kiss kiss ma, fugula tupa ya wine. Sura so soft, here, nyama ya dafu. Mhoho reggae reggae bela, here mkufu. Shopi ya Dubai, kihenza fende Hawaii. Kupetende halwa kupe penzi ufurai. Mapenzi kia angani yani, here usongo ni kudonezema. Here ninga, chunu, check. Chembamba here mlonzi, matzo, check. Maruhe here konzi, zatoka ma. Zoulale kupengano, kubembele zulalu. Sinzizi here wapono, wa.
Kupenda, saki wende mali.
Nataka tuwe sote, usiwe kama pepo unakuja kunipepea. Tafakari usipote, wako nimeloa, nimeloa, nimeloa paka kope. Sitaki hisia zizidi niunguza, yotupendane usisubiri miujiza. Nikupeleke majajani kwa mjomba na changazi. Niko radi uone wazazi. Tukale kikosho vongonya talakushe, na tule korosho na kono nikumbuke. Madam, this is the biggest
stack you wanna bali nami. When I call a bali di cali, na tu taka, when I call in a sea cali, taki wa pendi.
I'm down in my day, what do I need?